It's Amman Vassos production. Production.
Hey. Yeah. The West Minister of Love. Let me sing it.
Nimbeko.
She's looking to my eyes. Kumani sekelela. She's touching in my shoulder. Akundi uza mau ono ngona. She appreciate whatever I've done for her. Aga kalanda zinzake zoma malankula. Akuti ndine. Yemwe anaona. Yemwe ntima wake unasanka. Akuti ndine. Yemwe anaona. Yemwe ntima wake unasanka. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. She rely on me. Wandika kamila, akuti ndine ndeka ndipo sakuona wina. She in love with me. Anakonzeka kuti sakusaka wina. Ntima make simgalewe kodi ina.
Ina, wina, mamuna wina.
Ama ndilangiza, akuti ndisinte. Kakali delo sinta sinta akazi delete. Love is magic, it has changed my life. Akuti tilimbike, together we can rise. She know kuti nilibe drama koma kakala pagulu pazinzake. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine. King of her life. Akuti ndine. Yemwe amalota akagona. Akuti ndine.
It's Amman Vassos production.